Samuel Okoli. Okunenye Ife Wang Ebuka. Oputi Ifade na Texas, na United States of America. Obuefi Igwenye Lozu, Lorumba local government. Onyoma no bodo yiboki biebinu, Igwenye Lozu ni bodo kunu ayemu. Ezinwokole bilinu. Nesianu, comrade. Joseph Chinozo Ogafo. Elite Global Lazy Boy Munu. Opato Zuoranu. Elite Global Odogu. Ezinwoka Fabia. Onyo Chani Dima. Wake Malima Kamwanyo. Nimananyi Keneli. Chairman, Chief Executive Officer. Elite Exchange. Odogu Nisobili. Elite Foundation, Elite Global Entertainment, Onyomasi Obahosu, Namuma Noru East, Local Government, Imo State, Onyomagabaniru, Chief Okudi Lokoro, Onyomabili, Nomaneti Lora, Nansuke, Sibwa Imo Nidima, Onwa Chairman, Chief Executive Officer, Jepoko Pharmaceutical Limited. Onyoma Sisiabu Nasoka, Esibo Ima. Gino Dosiabwe, Mrs. Ife Yumachinyele Okoro. Pharmacist Wanyoma, Ugo Sinachi. Wanyame Kile Kile, Ogadolo Mama. Njezani ya laganje kena yimuna bonye kane kunu. High Chief Joko de Stanley Obodago. Esu do bulu bulu. Otibu anyanya wan na kwezi keni. Okwa ton wana koko genchasa. Opa to zuora ni hiala. Onyoma no gadele yema. Chairman, Chief Executive Officer. Akwamaka Television, Akwamaka Foundation International Limited, Life Giver Foundation Limited, Onyoma Gabaniru. Enje genezi wene yinobu nukwodo gwenyane kumwele fone menu wamu. High Chief George Ifanyi Juku Eze Mwa. Oku Tifa the one niyala. Agati wala bo chichile, Undoku Gabaniru. Chairman, Chief Executive Officer, Judas International Limited. Ezi mweze mwenyo mabili nuba ekwe muni yela kise jeno dogu nidima. Unyoma Gabaniru anenu wano. Ezi anu High Chief, Okudi Nichuku Ugochuku. Chimeleze one na nobi. Akajugo na nobi. CEO Threadland Global Link Limited na wari. Petron Oba Kondia Nambara na wari. Petron Galaxy Friends Club of Nigeria. The Lord Friends Club. Petron Ohaneze na wari. Keneli Modozie Kwoyi Mwanyo Manu. Lolo Usamaka Ugochuku Obidia Mwanyo Manu. Ugochime Leze Mwanyo Nobyo Nyomani Sobili. Otoku Gabaniru Nego Yi Kalila Kali. Keneli Mezi Boyi Yinu. Chief His Excellency Christopher Okoye, Okuti Fade, Nazibo, President, Noble Brothers Club, K Nigeria International, Managing Director, Governor's Carpet Limited, Nalolo Happiness Okoye, Ajalugo Manyoma, Dama gabanu diru Kanje sena toko kanje sutesi boye Muno kwa madu kanyije kubeje benu Chief, Chede, Celeste Nwachukwu Onyo masipi se Imo State Importer and Exporter Managing Director Rory Best Company Togo Limited Founder Mpise Union na Togo Dino Dozi Aboyi Lolo Loli Awachukwu Idi Kacholo Wanyoma Obidia Rory Best Onyo Chesio Yimu Bilin Onyo Masipi Se Webi Anesio Yimu Numunashi Akodim Desi Nifite Mpise Udoku Sibiwa
Na baranje
do kerube na limochon local government na lagos state ceo Mojudi the group of companies limited custom license clearing and forwarding agents marketers of cabellos cosmetics and chowell sanitary pads chairman ibm lagos state branch nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị onye ọma nde n'iso bilichi ijo ga-enekwunyele iyi n'ezi oyi mụ geneli imodozi akwụyinụ nke eze ezi nne chisoba kristiana ọkpara akụ eze nwaanyị amụlonye na-ego the first lady nwaanyị ọma ọ ga-adịlụnụ mma dezienu chief samuel osita ọjị osi na nwata onye eze gwan isi eke na-esi ide atọ sat local government chairman chief executive officer osi na nwa famasi importer and exporter onye eze hotel n'owere ceo prestige night club number 183 ago palace way na lagos state prestige night club ebe ọ na-akpọtụ akpọtụ ebe a na-enwe anwụli nnuo n'ụwa donu bele nwa bilinu n'anya igenele ezienu high chief ambassador amechi onye akabu dkg ajachugbuo ndị ilo wan ogbu nka eze nwa nọ n'obi ụmụchukwu mpaghara mba ingred namidoro na awụka ogbu nka chairman chief executive officer don great lawyer link nigeria limited onye ọma na ọ ga-adịla ihe mma oji sprite mma ọgụnụ wine oke natụnụ mmanya niile na-enatụnụ don great odogwu onye ọma nde n'ịdị mmanụ chiji oke na-eke n'eyinụ geneli ma odozi akwụyinụ lọlọ onyinye echi onye akabu adụ na-enu oji otu ebube chukwu tubere dike ji ajachugbo ndị lo oyelide ya ndị ọma gabanụ n'iru chifoliva chibikayo nwachimeleze wan na nsụka odogwu na tanzania odogwu na mozambique odogwu chimeleze na nsụka ojichukwu buru ụzọ wan na nsụka ceo only bros investment nigeria limited only best connection worldwide financial secretary na dynamic friends club na maputo branch member corporate friends club na maputo branch odogwu chimeleze onye ego oji mote mo ogonu oji une mo ogonu first son of nsukanu odogwu n'ịdị mma onye ọma bigo gaba n'iru chiji okenekwunye n'iyinu ihe na-odozi akwụghị princess maureen chizitere chibike ayọgwu nwaanyị mara mma luo n'eze madam gold obi dị ya ọ ga-adịlụnụ mma dezienu high chief donald chi wetara ọsọ nwa chinemel wan eze agụ director donasin aluminium na abuja ọsọ nwa chinemel ife n'isobe ebili oji uneme ogodogwu oji motema ogodogwu ndị zụla zuere ike ndị nyere aka akalili akalinu ego ya akaligo nwachi na-emeli ifenu ezi nwachi wetala onye ego gaba n'iru chiji oke nnekwunyele iyi n'ezi oyi mụ donasi na aluminium ọkalisi ya Kiso Panandi Egunu Obato Zora One Nkendi Mikfam Milina Zorora Nkendi Bonine Abuja Ezi Mwachi Wetara Gabaniru Asino Nyega Da Twebu Nenu Wankam Tata Loje Mokuba Nego Wabwe Nyese Lonwa Nekunu, ndiego ganyi nekunu nenu wa mama Juku gozi pa gozi nu wa munu Ekanji kube makafanu Chief, Nnamdi Philip Okoro Mwakibia Wan Lubunka Mwakibia Namunchi Lagos CEO China Don Concept Limited Dealers in all kind of Hyundai Moto spare parts. Chairman Obunka Development Union na Lagos Branch. Chairman the Solid Young Star Development Club in Nigeria. Odogwu Gabaniru. IGIP Sundandu BCB Go Bilinu. Chine Chendo 1. Obunka Onoso Leze Onyoko Kompara Nanki Bazoa Onoso Leze Onyoma Biko Bilinu Chijo Kende Kunye Liyi Onyoma Biko Bilemi Den Onyane Kunu Onwe Livone Menu Onyoko Kompara Bilinu Oyimu Onyoma Nyike Neli Ezienu, Mr. Uche Chukwu, Hilary, Onyebula, Obucha, Juan, Obunka, Okurora na Sion, Ipebwaho, Makane, Onyocha na Obunka, Mwambe baho dogu biko bilinu Onyobu konyomane dimmanu Obuja bilinu odogu Konyomana nyikeneli Aichief Honorable Ifani Samuel Onyakabu Ayoko Global Mwawetelik 1 Nawuka Obunka Tego, Nezina Tego, Nevo Jego Nakoko Wanine, Ayoko Global Odogu, Ayoko Global Onyoma Biko Bilinu, Ote Konke Paso Na Mili Esiyo Yimu, Ote Koki Na Chijo Ke Mwonya Taninu, Onyoma Nagana Bilinu Oyimu, Ezenu Engineer Richard, Nzodi Lichuku, Okonkwo Isi Mili 1 Obunka Onowu Obunka Onowu Obunka na Diaspora Onyoma Bina Houston, Texas na United States na America Nzodi Lijuku Okonkwo Niso Bili Richard Onyoma Nidiman Onyoma Biko Biafumanya Chijoke na Boy Onyane Kumweli Fone Menu Odogwu Bilinu Nenu Wayi Diego Ganyi Neku Diego Ganyi Neku Nafabun Diego
Nafabun Diego
Diego
Nafabun Diego Nafabun Diego Nafabun Diego
Diego
Nafabun Diego
Diego Nepe Rogu
Nafabun Diego
Nafabun Diego
Diego
Nafabun Diego